You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. It's 3 o'clock. It's Easter Sunday. It's time for Ambiance Congo here on WRIR. 2 hours of Congolese music. Right, welcome to Ambiance Congo. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every week, every other week, from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. Today is Easter Sunday. I want to follow up the wonderful program of Mellow Madness with some Congolese music with religious overtones. Let's make a joyful noise unto the Lord with Nzaya Nzadio from his album Mobembo Moziki Amata. We're going to hear a song called Bolingo Yanzambe. And we'll take it from there. Then we'll hear something from Frere Makolin and Pastor Mopero. Stay tuned. Should you have requests or comments, as always, the number here is 649-9737. This is Ambiance Congo. Keep the music cranked up loud. Enjoy. Let us know what you think. The number here, area code 804-649-9737.
Tango tozali ezali tango ya grâce yaka na Yesu. Andeko tango ya grâce koki Nzambe azali kokaba grâce oya kondima kobongwana ya solo koyeba Nzambe azali pe akozwa omoi ya nseko ya ofele. Andeko tango ya grâce koki Nzambe azali kokaba grâce oya kondima kobongwana ya solo koyeba Nzambe azali pe akozwa omoi ya nseko ya ofele.
Boya na Yesu, mwanamke apobenga kiso. Ilenge boya na Yesu. ngai nazali mwana na yo Molimo mosanto oyo tie kati na ngai Epesi ngai makoki ya kobenga yo Abba Père Oh Yahweh azali papa na ngai Na kozanga eloko mokote Condamné à mort, yo ya ki ko sombali wana ngai, nangomba kolgota, makile soupana ki e, melestina yo masia. wana tolanda nzira na Yesu. Mama Mark olemba te. Onde ko Jean yoka.
Thanks to Tata and Kiati for sending me that song. That was the song Toyoka Twa Yanzambe from Pastor Mopero from a CD of his called Papa Naye Epiina Yo. And before that, we heard from Frere Makolin from his CD called Redons Gloria L'Eternel. We heard the song called Tango Ya Grace. And we started off the program with a nice, happy song from Nzaya Nzario Bolingo Yanzambe, from his album Mobembo Muzike Mata here on Ambiance Congo. If you like what you hear, WRIR Spring Fun Drive starts April 29th. Play a way to donate. Go online now to WRIR.org and click donate. With your early donation, you will receive a special thank you gift, and you'll have the satisfaction of contributing to radio for the rest of us before the rest of us. It's WRIR.org. Click donate. Thank you for supporting WRIR LP 97.3 FM. And come and join our WRIR volunteers and donors for a bite to eat and sample the various menu options and offerings from local Richmond restaurants during our spring fun drive. Enjoy the culinary generosity of Richmond businesses such as Avenue 805, with date night menu specials every Monday and Tuesday, and Secco. Secco Wine Bar, European-style eatery for everyday dining. From the folks at River City Cellars, come by WRIR Studios, 1621 West Broad Street. That's 1621 West Broad Street for lunch or dinner during the Spring Fun Drive. Friday, April 29th through Sunday, May 7th. Support WRIR. It's food for the rest of us. And this is radio for the rest of us. Been playing some Congolese music for you here on Ambiance Congo. That's what we always play. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other week. And it's Easter Sunday, so we're playing some gospel music, and we're playing some songs with religious overtones, such as this next one. This is from an album from Tiers Monde, which, of course, features John Poy, Dombio Bitum, Diatha Lukoki, Mpopo Loai. Great saxophones by Mpopo Loai on the song, by the way. Here's a song called Cristo from their album Explosion.
Sungana colindisa e compensa com mengo. ya lelo Batu atako balo vivali gani ya solo Muka wani pebo jani pembeni na bango Peli moya tembe jali Oyi milo kuta ejali kotambula Wapi bose mona lisanga wana Peli moya tembe jali Oyi milo kuta ejali kotambula Wapi bose mona lingomba wana Baye balingani batambula na bango Kasi puna banani baninga bayo basolo Lipolili angoli komoni sabo moto bwayo Esengo soki oponi babwanya Baoyo bakondi makanzambe Kasi mawa soki oponi batu ya lolendo Esengo soki oponi baye babwanya Baoyo bakolinga ka Kristo Kasima wasoki yoponi bato ya lokoso
Malinga oya solo akoni na katamoiso na pasi na bisengo ajali ndeko akole kisaka mosembo akole nisaka bolingo akoso na katamoiso Malinga oya solo Akoli na katamoiso Na pasi na bisengo ajali ndeko Akole kisaka mosembo Akole kisaka bolingo Akoso na katamoiso
Esengo soki oponi bato ya wanya Baoyo bakundi maka Kristo Kasima wa soki oponi bato ya nyamu nyamu Esengo soki oponi bato ya wanya Baoyo makolinga kando sambo Kasima wa soki oponi bato ya ndakwa molili
Moninga oya solo Akolinga katamoiso Na pasi na bisengo ajali ndeko Akole kisaka mosembo Akole nisaka bolingo Akoso na katamoiso
Moninga oya solo,
pasi na bisengo azali ndeko. Akola kisaka bosembo, akole nisaka bolingo, akosunga kata moiso.
Sengeke po bele, po sungi po ankolo nzambe, po yalobikolo amikolo na mikolo. Pe tozala katango iso, na posa ya ye, po mitema mia biso. Kasi moninga, oye baka ete, toko kikoluka nzambe mosekate, yawe ajali okati ya moninga wa yomoto, ekelamu ya yeme. Aboti yo, ajali kote ya yo, pe po kengele bomo ibo yo. Oya lobiko wa sembo Kasili kama to bolamu kwa yo Boko kiko uta na moninga na yomoto Moluki motuka, taxi, topish, pepo, avion Basimbi bomoya, baye bazali okati Baninga ozali kotambola na bango To komele longo, basimbi bomoy bayo
Sengo soki uponi bambwanya Baoyo makolinga kanlo yembo Kasi pasi soki uponi batu ya tapale Sengo soki uponi baye babwanya Baoyo makolinga kanlo wai Kasi mawa soki uponi batu ya zunguluke
Moninga oya solo Akolinga katango iso Na pasi na bisengo azali ndeko Sakabosembo, akole ni sakabolingo, akosuma kata moiso.
Oya jali na matoi hayonga, oya jali na motema handima, tokoluka kaka sebosembo pebondeko. Bongo,
moninga oya solo, akole na kata moiso, apasi na bisengo ajali ndeko.
All right, that was Lucas Chatier's Monde with the song Cristo from here on Ambiance Congo on WRIR. Let's hear another one. Let's hear a song, Witness of My God, Témoin Nangai Nzambe from Celibitsu from an album called Lula. I've been playing a lot of this album on the show lately. It's on the Kinorama Selections label, one of those wonderful labels that came out of Democratic Republic of the Congo. Here is Témoin Nangai Nzambe from Celibitsu.
Epinga ina linga kayo sheri Koka mwana yanga na ye Koluke langa iliwa Koka imotema Ozu wangai Kwazo na yo e Paralize nga itoto Koka ya wa oho Yebisa baeba linga koloba Baebina note o sheri Sekre yanga na yo se zambu Baeba mekaka bale baba koma mafana lelo Elo kwelingi moto botita te koloba Onga imotema ozu wakai Amuna yonde paralize na izoto Onga ima oho Teba semeki na ngai bazwa ngai enemi Papa tisango na tiayo na kisyo Kofesa kangai mosolo mafami na ngai bali ya kae Odi sherie kotela ngai nanu Amona yonde komisi ngai zoba Bamone na ngai boete o pardon Seul est mon témoin, Panda Tozoari na ébiquisité. Aïna comme à l'ocola et bébé à Nyokao. Soki va moninga y va comme une cobangao. Oh, dis chérie, t'allais la naïna nous. Ote na yonde, comme ici na y pamba. Basambui sanga y boete au pardon. Lala kongia mara mute Bibala na yaki etonda nde benemi Bavwaze payo basemeki epayo Nasala koboni nalikise libala o Odi sherie kundela nga inanu Santima na yonde konisi nga iyuma Bamone langa ikwete o pardon
Surtout ma semekio, bamba bamba.
La misana konyo koma na bapa sinyo sobe na libite, bona boni bona ngai. Boni boya muro propa me na kipete, na na kono bina ngai. Ilo peligi motemai, kana la pina kufa, hey, mama. Kona yo bitu, kona yo senye,
mara mona mo
na somba eramba oya sikana me mingambo na somba babiju na sapato
na me mingambo ngoba monela kanga imingyo mama
ya sere oba sambi sakanga imingyo sirtu basemekie bamba bamba
na misana konyo kamana bapa sinyo sobe na lepite kona buliko na kai boliko ya mua popo eme na kipete na nakono belangai kero peringi mate mai kana na pina kufa mama kona yo bichu kona yo serie kana mona mu
dongo popo ebele ya makambo mama Kutweko ina poginga na lala kateo mama
Ngai makani sere kigayo mama
Ia seroba ina kanga imingyo Sirtu basemekie bamba bamba
Na misana konyo kwa mana bapa sinyo sobe Na lepite pona boliko na ngai Boliko ya mua popo eme na kipete Na nakono pena ngai Kero kweli gimba temae Na nalapina kufae mama Mono yo bitu Mono yo serie Kana mona mo
Sirtu basemekie
bamba bamba.
Na mesala tonyo komara baba sinyo sobe na levite pona bolingo na ngai. Bolingo ya mure propre mena kipete na na kolobe na ngai. Elo kwelingi motema e, ngana la pina kufa e. Mama, pona yo bicho, pona yo selie, kala mon amour.
Bethel, Jorge Bundu, Elito, Beverly, Florent,
Papa nanga yerege, o samu singa ko samu saba, mama. Tela na peki sa kiohe, o songe ninde ko songe la ole mate. Mopanzi nanga yerege, o sili singa lo lendo na baninga. Papu na leka somye. O thinking an avant public. O singa ki bolingo, na pesi o bolingo. Lelo tango na baby e toni makamo tango nyoso. Tongo ha makambo,
Pokolo makambo, malendi, na baye, na sanzye ye.
Na fandi, mzota na boli, mba susye.
Jose no mato.
Kovali abumba, na komuba. Edi kashama, papa, same akanzambe, alibi sama sumu mayore. Kamote, maba sumpi, na kosopa, mai basili, singa lomendo.
Edi nangaye, bolingando kapase. Nake nangaye, malinginzo kadiable. Papa, mama, yaya, banoko, libale sambu singa kosami
sambu.
Kazu, Pacheli, Feli, Patisoni, Tala, Basili, Singa, Lolendo.
Ondi, mie.
O senga, kinga, mingi, na pesa, kio, nyoso. Lelo, tango, na noni, eko, mi, makambo, samba, nyoso. Tongo, makambo, kongo, makambo, na lembi, na baye, na inasanzie, ye.
Na koni, zoto, na boli, bosu, se. Mbalia buba mako buba, elika shama. Papa, zame haka zame, alibi sama sumo mayore. Amote baba sumpi hako sopa, ngai basiri singa lole noe, kateka baba.
Pressing minutes. Homs Bakajika. Bunda Wangunda. Homs Bakajika.
Davis. Davis. Mais donc ça dimanche.
Maboko Nicolo, Maboko Nicolo, tout le monde, Maboko Nicolo, lui on aime, Maboko Nicolo, lui on aime,
lui aya kembo,
bisos kansa mi samwila,
yaya kembo,
nami matobo kabe tembo,
yaya kembo,
Feli Fati Anderson,
yaya kembo,
Valzileri, Jean Abisson Moko,
yaya kembo,
Innocent Jembo, Christian Pangu,
yaya kembo,
Zakari Luko,
Kazadi,
yaya kembo,
Erika Dima, Roger Mataye,
yaya kembo,
Bipipi, Santa Zora,
yaya kembo,
Le Foba Bonaventure, Baya,
yaya kembo,
Alice Baba, un prince Angeli,
yaya kembo.
Roger Mataille, PDG, monsieur le maire. Ogino, Namatete.
You are listening to WRIR. This is Ambiance Congo. My name is DJ Dowdy. This is we're playing some joyful noise unto the Lord here on Easter Sunday here on Ambiance Congo. That last cut was Bana Oke, led up by Lutumba Simro. The song Spiritus Sanctus from the Bana Oke CD called Tonnerre Show. Before that, we heard from Sally Bichu's album Lula. We heard the song called Témoin Nanga and Zambe. Let's hear a song going out to two late great singers. Mari Lusistam and Debs Dibaba. Debs Dibaba passed away early this morning. in Kinshasa, leaving behind his wife and four children. Very sad. He's been sick for a long time. Big surprise to a lot of us here. We did not know. A wonderful singer. You may recognize his voice from Shock Stars in particular. But this is a wonderful song called Messe des Anges from the Gathering of Angels. Really appropriate. It's featuring De Baba from and Mardi Lou singing together from the CD called Licencié Sans Fonction.
Il tozali se papaya toyaka moto na moto na nzela na ye tango ya kozonga ekoyebana kate eko mama aleluya mokasi mpe babotororo na kokonimi na mama Bernadette awa na mboka rimakule balelaka te mpa mitema ya pembe ezongaka na mokili
toyaka kotambola e toyaki kotambola e bayambinga na yesu masiya e bayambinga na mama maria e bayambinga na ange gabriel
Ozipimi son chapelet na maboko Molimo e pa yanzambe Fololo na maboko ke motako Adieu
Adieu ni mingumba maika Na yaki se kotambola na mokili Okarese ya bina mitema Na kombo ya bolingo Okasi pepo moto bosala na bino Bana ya nzambe bakose kwa kape
Bien-aimé, tu as vécu le temps d'une rose et l'espace d'un matin, fraîche comme la vie, mais fragile comme l'espoir. Un jour, je le crois, dans la vallée de l'ombre, jaillira jamais la splendeur de l'éternité. Oh, vieux boule,